Igama lam nguyamkela Ntshakaza. Namhlanje siza kuncokola ngesona sixhobo esidumileyo esadibanisa amazwe awayexakeniswa ngumhlaba. Ndithetha ngeAkonting yaseSenegambia. Esi sginci sivela kubantu bakujola eSenegal, eGambia naseGuinea-Bissau eWest Africa. Umzimba wenziwe ngefele nomthi nemitya yentsimbi emithathu. Umtyo phezulu ngoyena umfutshane kule mitya emithathu. Le Akonting ivela kulali yaseKanjaka, kumlambo waseKasamans. Lo mtyo phezulu ubonakala ingathi uqhelekile kwezi ziginci zaseSenegal. I-Akonting idlalwa kwimicimbi, nasemitshatweni, nasemingcwabeni, nakwimithendeleko yokuvuna, nasekuhlaleni. Indlela yodlala sesixhobo kuthiwa i-Odek, to stroke gabla i-English. Unako ukuyidlala ngomnwe okhomba ngaye, uyibethe usihla. Emveni koko uyawubetha lamtya umfutshane. Zininzi izixhobo ezifana ne-Akonting e-Afrika, e-Pentatonic, njenge Kaburu yase Nigeria ne Frafra Koliko yase Ghana. IGambia lelona lizwe elincinci e-mainland Africa, lingqongwe yiSenegal macalo onke ngaphandle kwe-western shores ze-Atlantic Ocean, kwaye iyawaxabanisa la mazwe ke lemeko.
You can cross the boundary.
Unako ukuwela xa ufuna ukukhangela umfazi.
Cross the boundary, you know, to go and, you know, I mean, like,
uyakwazi nokuwela uyokubulisa abantu bakowenu. Okanye xa usiya emcimbini uphinde ubuye ngokuhlwa lakutshona ilanga. I-Akonting kudala idlalwa eSenegambia iminyaka engamawaka amane, ngela xesha lobukhoboka xa abafana basemelika bethimba amadoda afana nooKunta Kinte. Masiphinde simamele ilizwi lika Hasim Suze, umphathi wemuseum yaseGambia.
When the European arrived, at first they were only interested in trade. So what they did was,
ngela xesha kokufika abelungu bafika benomdla kurhwebo,
so as to give them, you know, trading rights and trading monopoly.
Bavumelana neenkosi ezaziphethe bazinika amalungelo orhwebo.
First was slaves. There was a lot of trade in slaves. Okay? At this time.
Baninzi abantu abathathwa besiswa eMelika naseCaribbean Islands. IGambia lilizwe elisokolayo kwaye abahlali bayahlupheka. Urhulumente waseGambia unoburhwaphilizo. Umongameli uYaya Jammeh sekhokhele iminyaka engamashumi amathathu. Kodwa abantu abalibali, i-Akonting namaculo awo ibalulekile kakhulu ekulondolozeni kwemvelaphi namasiko aseSenegambia. Masimamele i-Griot yaseGambia u-Alagi Mbie ecula amaculo awayeculelwa iinkosi zaseGambia kudala.
Madiyabe kungolela kanake bandama kuyade
nanu yona mvumi edumileyo yesixhobo nguDaniel Jada. Ikwanguye owayebhala amaphepha esithi i-Akonting sesona siginci esaqala ukudlalwa eAfrika. Kowabo eMandenari, Senegambia, uDaniel wakhe indawo yabantwana, indawo abanofunda ukudlala i-Akonting. Imibono kaJata eyayisithi i-Akonting yayisisiginci sokuqala yamkelwe kwizifundo ze-ethnomusicology okanye izifundo zabantu nomculo nobudlwelane babo nawo. Kudala ojata becenga ilizwe nabantu baseGambia besithi mabaphathane ngoxolo nothando kwaye nengoma zakhe zingqina lonto. Masimamela ujata nengoma awayifundiswa ngutata wakhe. Enkosini ngomamela le podcast ye Afroloops. Sawuphinde sinibone.
This song is about Gambia and Senegal, composed by my father to tell both Gambians and Senegalese that we are all one. When we meet, we should greet each other, talk nicely to each other, and remember that we are one people, a collective personality, not different people. And it's called Gambia or Senegal.
Go to ru.ac.za/ILAM/podcasts or find us wherever you get your podcasts.